zinapanda na kushuka. Hapo nyemoni, hapo click, ngia kwenye cafe, nena tatu sake, tuko na shida zetu, jina letu ndo manake. Hapo nyemoni, yeah, maskani ziko blue card, steam zinapanda na kushuka. Maskani ziko blue card, steam zinapanda na kushuka. Hapo nyemoni, hapo click, ngia kwenye cafe, nena tatu sake, tuko na shida zetu, jina letu ndo manake.